ngolwesibili kuzoba nenkulumo ephalamende eceliwe yi-DA mayelana nokubulawa nokuhlaselwa kwabantu eMzansi. Ubugebengu esibubona buhlale benyuka. Akuna muntu ozizwa ephephile ngenxa yobugebengu, ikakhulukazi abantu besimama nabantwana emalokishini nasemakhaya nasemaplazini. Sidinga ukuthi ungqongqoshe amaphoyisa ufikele mbalule avule ama-specialized units azobhekana nezindaba ezifana nokuphepha emakhaya nasemaplazini kanye nobugebengu obuphathene nezidakamizwa. Njenge-DA sithi kwanele lobugebengu obunodlame.